Mr. Right to music. Anything that we are gonna, hey, kwacha uka, hey. Isin da we are gonna, hey, kwacha uka, hey. Iwe kwacha uka, hey, kwacha uka, hey. Iwe kwacha uka, hey, kwacha uka, hey. Isin da we are gonna, hey, kwacha uka, hey. Isin da we are gonna, hey, kwacha uka, hey. Anza kuba sebenza iwe ukaligone nenda uyanjitu iwe kwacha ukae Jambala waliratie kunjito iwe Apa ni kuseni ni ndawi ya njito Kwanza kwa sebenza ukarikone Iwe Apa ni kuseni ni ndawi ya njito Tie kunjito iwe Apa ni kuseni ndawi ya njito Anza kuba sebenza ukarikone iwe Apa ni kuseni ndawi ya njito Kuseni sindawi yokona hey kwacha uka hey Isi ndawi yokona hey kwacha uka hey Iwe kwacha uka hey kwacha uka hey Iwe kwacha uka hey kwacha uka hey Sinda uyokona hey kwacha uka hey Sinda uyokona hey kwacha uka hey Anza kuba sebenza iwe ukarikone Ninda uyanjitu iwe kwacha uka hey
TNA Man RCM I see you Mr. Ganza Nyirenda Managers Four fingers in the building Tie, uka, tamanga kwacha Wazako balibize wasakira makwacha Iwe ulikare mendo tapejeka Chidwa ni fodia ni yo kukweteka Zako acherera, iwe sufuna Ukapeza koini basi kujuka Sala puka mune zambia wauka Una mayusi kunwa sala puka Chiwe paka paka Chiwe paka paka uka Chiwe paka paka
Isinda we are gonna, hey, kwacha uka, hey. Iwe kwacha uka, hey, kwacha uka, hey. Iwe kwacha uka, hey, kwacha uka, hey. Isinda we are gonna, hey, kwacha uka, hey. Isinda we are gonna, hey, kwacha uka, hey. Anza kuba sebenza, iwe ukarikone, ninda uyanjitu. Kwacha uka, hey.
A salute to managers Mr. Ganza Nyirenda Blessing to Bula Na Makele Wisi I see you Mr. Soja Bembula Not forgetting Ginasho Dandaza Village Nami Onani Yanga Hiro Papirimba
music to all.